รถมอเตอร์เบน
Baba Mungu, naomba rehema zako Kwako na tubu na hungama mbele zako Niondole uchungu na ukungu wa moyo Moyo huwe kwa Mungu, Mungu huwe na mimi Ninatubu makosa, siabudu makocha Nitabaki bubu, sitorudia makosa Rehema zako ziwe nami, nasema sito sengenya Mabaya sizani
Baba Mungu, ninaomba rehema Baba Mungu,Ninaomba rehema zako Baba Mungu Ninaomba rehema Baba Mungu Ninaomba rehema zako
Nipe taji la uzima Nipe maji dahima Ahadi hisije kuzima Magadi nyumba Nisije kugina nimeyumba Muhumba niokoe Yalio nikumba Ukunga unitoe chunga Jichunge nafsi yako Wachumba maas Nice muhumba wako Nafunga Ili unikomboe Punda mateso nipoe Kesho kiyama usinizoe Kinanda wa Efeso Ustoe
Baba Mungu Ninaomba rehema Baba Mungu Ninaomba rehema zako Baba Mungu Ninaomba rehemaBaba Mungu, ninaomba rehema zako
Nimetenda maofu, nimekashu jina lako Naitaji wokovu, mapofu pako garibovu Govu sifai, habari mbovu sikai Fahari wokovu masai Safari ya uchomvu waifai Mungu nisamee mahasi yangu Kwa uchungu sinikeme nafsi yangu Vurugu vita zipote Uhuru fika pote Abudu imba wote Imudu linda moyo Okay.
Baba Mungu, ninaomba rehema Baba Mungu, ninaomba rehema zako Baba Mungu